update latestmusic.com.
Yeah. Oh, no, 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 no.
Books Records.
Ah, yeah, yeah. K-Boy.
Zemuna Kiji Kuluna.
Yankee Ati.
Tekono pe mwai chwana ake chomna. Bilumu yali la kyola kaneni kola kuku falona. Kono talima kwa ulelu sika ulaluna kolu zwele la mami hawa. Neni kakona kupila kaza zingani papala ni wena. Kuku swala swale kuku fetula ubeba kuluna. Kono talima kwa ulelu sika ulaluna kolu zwele la mami hawa.
Dalima koruzwa kwa tia kuzamani wena fa ikatia ulwa na ululile amoza kutetinga ni wena fa nilino kikale falevo na lirimo anikoni kuuswala mubili wo akikulia nila kikono chwalevo na bakani vona chwani nekelevo mbonizwelela ni mina kwa kikwa ula nito kwikache kukuli ni faule alupile fera wena mwe ona chwana mulwana haolu ichaparuzwana lunchabu keke oswana ikaba chwani kuli niche kuwena. Yeah.
Awana kula tekono wape mwai chwana akichomna. Bilumu yali la kyola kaneni kola kukufalona.
Kono talima kwa ulelu sika ulaluna kolu zwele la mami hawa.
Neni kakona kupila kaza zingani papala ni wena. Kuku swala swale kuku fetula ubeba kuluna.
Kono talima kwa ulelu sika ulaluna kolu zwele la mami hawa.
Kukulata neni kaitombola kushimba likomu kuyokulobola. Kono nivona zeba kabulela vomao abakoni kutavela. Na utwa maswa vina ikalelwa kutalimela likamori kavela. Kubani wena mwalavu na tavela kono talima pili koruzwelela. Alupange kozo ni kutisa tamano zotu ndamezi zekiri fapano. Anikoni kweza cholo umunye na kani talimezi ape ukezelaka. Aniyambola cholo kuna nilibaka kikuli mwendi anitokwe minyaka. K-Boy, aka One Major,
so my
the king.
Bilumu yali la kyola kaneni kola kukufalona.
Kono talima kwa ulelu sika ulaluna kolu zwele la mami hawa.
Neni kakona kupila kaza zingani papala ni wena.
Kuku swala swale kuku fetula ubeba kuluna.
Kono talima kwa ulelu sika ulaluna kolu zwele la mami hawa.
Yeah, mina zaluna kona molweze zanga zemuna tizi kulu K-Boy aka One Major Mr. Nathan Pazawa Pax Mr. Ara Mkua Black Mr. Jofa Kulos Bena Martin Bridge Ela ma super transport Bona matena mbona Bomwiko kafela ni mina Abzen Mawuku Shalanga Bena Wizo Kafo Ni bena Mangala Timeless Let's go Bena Moto Nangweshi Ni bena Isimwe Mr. China Mwana Mulozi Jota Mr. Moyo Kafo 1, 2, let's go.
It's not on the beat. You get it?
Zaid latestmusic.com.